Phendula ngenduku wamshaya wamgqoba wamphula mathanga umhlumezelani ongasamthandi utshwala nokuphuzelani ngoba beyakwehlula wena mosudakiwa ukwazi ukuthula uyakhuluma uyabhafumula usuphenduka ibhubesi umfazi wakho nala ekhaya uyasatshwa kunokuthi mawudakiwe umshaye umpange namabonde chitheka amabhoda ubaleka izinja namakati khali izingane ezincane azikhamele phambi kwabangani bakho ethi eqhaqhazela kunjalo nijike umfuna ukudla ongakuthenganga engani ngeyakho imali iphilele emantombazaneni nasentshwaleni awukwazi thi nokuthenga indwangu yezitsha lekhaya ngokumfazi wakho wena usamphendula imfaduko awubongi ukuzalela izingane ezinhle ezabafana namantombazane amagama akaqamba kulezi ngane ayakhuluma ngodala uxolo oletha ukuthula nosekwanele ngolunye usuku yofa umkakho ngesandla sakho zibuze izingane zakho zibaba kwakwenzenjani uphuma ngaphandle ulanda i-GBV ithola ukuphila kumawethu layikhaya wafika ehamba ngezinyawo zakhe lo muntu kodwa namhlanje ulele ngomhlane ngenxa zakho umhlukumezelayo ungasamthandi ukwazi ukuphelekaa